It's a King Hammond. Agape concepts.
Aga.
Uhamu fahumurwe. Uhamu nyakatawe. Numule. Uhamu ivatawe.
Chukumi si hauti nata na wenga wengisa chukumi ishinanzi nata. Support me, I support you. Fesi huia
Agape.